Hashize iminsi mu mujyi wa Kigali ndetse no hirya no hino mu gihugu, abayobozi basaba abaturage batuye manegeka kwimuka vuba mbere y'uko imvura y'umuhindo itangira mu kwezi kwa cyenda. Ikigo gishinzwe uteganyagihe nacyo kuri uyu wa kane cyatanze impuruza ko imvura y'umuhindo izagwa ari nyinshi ugereranyije n'iyagwaga mu bihe bitambutse. Binigayige Mabre uyobora Meteo Rwanda mu kiganiro itangazamakuru kuri uyu wa kane.
Ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda kinejejwe no gutangariza abaturarwanda bose mu muhindo wa 2023 hateganijwemo imvura iziyongera kurusha isanzwe igwa muri icyo gihembwe. Ibi biraterwa ahanini n'ubushyuhe bwo mu nyanja ngari cyane cyane ya Pasifika n'iy'Abahinde bwiyongereye muri iyi minsi burenza impuzandengo y'imvura dusanzwe tubona muri iki gihembwe buzwi nka El Nino. Niyo mpamvu muri aka karere u Rwanda ruherereyemo imvura iteganyijwe kuziyongera muri uyu muhindo.
Iyi mpuruza yaje yiyongera kuzatanzwe n'umujyi wa Kigali ubarura imiryango isaga 2700 yasabwaga kwimuka kuko ituye mu manegeka. Kuva ukwezi kwa munani kwatangira, umujyi wa Kigali binyujije mu butumwa utanga ku maradiyo mu nama zinyuranye z'abaturage ukangurira abaturage batuye mu manegeka kwimuka byihuse mbere y'uko ukwezi kwa munani kurangira. Kuva mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka, abaturage bo mu mujyi wa Kigali bamaze kwimuka ndetse n'abagitegereje kwimuka bahora bumvikana mu bitangazamakuru binyuranye ndetse no mu nzego z'ubuyobozi bagaragaza ko uburyo bimurwamo budakwiye. Uyu mujyi uvuga ko imiryango igera ku 2700 ari isabwa kwimuka kuko ituye mu manegeka, ariko abagera ku 4000 bamaze kwimuka mu kwezi kwa kane n'uko gatanu k'uyu mwaka. Aba bakodesherejwe inzu mu gihe cy'amezi atatu bimukira mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, ariko byo bitabarirwa mu manegeka. Abasigaye basaga 3000 bo basabwa n'uyu mujyi kuba bamaze kwimuka bitarenze ukwezi kwa munani. Aba bari bakiri mu mazu yabo. Ijwi rya Amerika ryagiye mu murenge wa Gisozi wubatse mu karere ka Gasabo, ni hamwe muho abaturage basabirwa kwimuka ari benshi. Tuganira n'abaturage bamwe basabwa kwimuka nubwo bo batabikoze.
Byukuri urebye ahantu dutuye n'amazu dufite, nta mvura yayihiriko. Dutangazwa n'ukorerejo baje gushyira tuba ku mazu yari yasigaye. Nari mfite urupangu rurimo imiryango 13, nishyurira umwana amashuri, ntawe ntegera amaboko. None ngiye kwangara ntaziyonge, ubwo umwana wanjye ntazongera kujya ku ishuri. Njyewe ubwanjye ndwara petasiyo, njyewe ubwanjye nzafata imiti mpawe n'andi amafaranga. Tukababwira ati noneho niba nimutubwira inyubako mushaka, muvuga ko atari amanegeka. Nibyo koko dufite ibyangombwa byerekana ko ari imiturire. Nimuze mutubwire inzu zihakwiye, noneho twinanirwe tugurishe n'abashobora kububaka.
Aba baturage bavuga ko kubasaba kwimuka ari ukubashora mu bukene nk'ubwo babona na bagenzi babo bimuye mu kwezi kwa gatanu n'ukwa kane uyu mwaka.
2019 barashenye, bavuga ngo bashenye inzu zo ku bishanga. Abantu bavuyemo kugezana n'ubu baracyangara, nta gifasha bafite. Noneho 2023 ejo bundi mu kwa gatanu bavuga ko basenye abantu 4000. Abantu 4000 kuba n'imiryango baba bafite. Iyo usenyeye umubyeyi, usenyeye n'umwana, uba kuba abo bantu bose barimo kwangara, barimo kurwara bwaki. Nta mafaranga barimo kongera kubaha y'ubukode, barimo barara mu mikoki, mu bishanga, mu misozi. Ni ukuvuga ngo dufite ubwoba kuko nta gihe runaka kigaragazwa cyerekana ko abo baturage bazaramirwa.
Leta isobanura ko abaturage basabwa kwimuka ari abatuye ahantu hose hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga, kandi iki gikorwa kireba abatuye mu gihugu hose. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Musabyimana Jean Claude yumvikanye kuri radiyo y'igihugu mu gitondo cyo kuri uyu wa kane avuga ko kwimura abaturage bigamije gukiza ubuzima bwabo atari ukubahohotera.
Turashishikariza umunyarwanda wese utuye ahantu nk'aho ngaho kwibwiriza akahava. Ubutumwa tugenera abanyarwanda ni uko rwose ntabwo leta gahunda ifite ari yo gusengera abaturage, ntabwo leta ishinzwe kurenganya umuturage. Kandi niwakumva wenda ahantu atuye ikitwa manegeka atari byo, ibyo tubiganiraho nk'ubuyobozi. Nta nubwo twimura karitsiye azisaje, ahubwo akenshi ni amazu ari muri karitsiye izi n'izi, ureba ugasanga afite ikibazo. Nihashyira umutima hamwe, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, bizere ubuyobozi ko icyo tubereyeho ni ukugira ngo tubafashe cyane cyane kugira ubuzima bwiza, kandi ko iyi gahunda iri gukorwa mu rwego rwo kurengera ubuzima bwabo.
leta ivuga ko ibyikora byose igamije gukumira ibyago bitaraza iyereye ku makuba yagwiriye igihugu uyu mwaka aho abantu bagera ku 148 bahitanywe n'ibiza mu bice binyuranye by'igihugu cyane cyane mu burengerazuba bw'u Rwanda ibyo biza byasenye amazu asaga 3000 naho abantu bagera ku 2020 bavanwa mu byabo Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali